Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri adresse yacu radio yacu no kuri site yacu radio yacu voa.com. Nimutugezeho n'ibitekerezo byanyu mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga, icyo uyu munsi nkaba nongeye kukibahamo ikaze. Guhera mwaka w'1994 irangira kuzamura, Abanyarwanda babarirwa muri za miliyoni bari barahungiye mu bihugu bitandukanye batahutse mu Rwanda nyuma y'intsinzi y'ingabo za APR ryari ishami rya gisirikare ry'umutwe wa FPR Inkotanyi. Abatahutse bose siko baje bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere, kubera imyaka isaga 30 bari bamaze mu mahanga, abandi baravukiyeyo bamaze iyo myaka yose u Rwanda barwumva bugani. Ibyo ryabaye ihurizo rya mbere mu gusigasira ikinyarwanda cy'umwimerere. Ku batari bake imyaka yakurikiyeho yabaye yo kwiga ikinyarwanda no kugerageza kugikoresha mu buzima bwa buri munsi, dore ko cyakoreshwaga ahantu henshi nko mu nzego z'ubutegetsi, mu bitabo by'amategeko n'ahandi. Mu gihe byari bimeze uko, ni ku Rwanda rwari rufite inyota yo gutera imbere no gushaka gusana ku muvuduko udasanzwe ibyangijwe mu gihe cy'intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiga mu mahanga ya hafi n'aya kure bashaka ubumenyi bwisumbuye bagarutse mu gihugu. Ku ruhande rumwe byabaye inyungu ku rwego rwo gushaka ubumenyi, ku rundi ariko biba n'imbogamizi ku rurimi gakondo, kuko uko bagarutse bakoresha ururimi ruvanze kuva icyo gihe kugeza ubu, niko umubare w'abavanga ikinyarwanda n'indimi z'amahanga cyane cyane mu rubyiruko cyangwa abakunze gushaka kwihwanya narwo muri iyo mivugire ugenda wiyongera. Ababinenga bavuga ko yaba ikinyarwanda n'izo ndimi z'amahanga nta na rumwe babasha kuvuga ku buryo bushyitse, bakavuga ko batarebye neza babura byose nk'ingati imenye. Ababishima nabo bakumva ko kutabivuga uko ari ugusigwa n'ibihe, bityo ukaba utazi kugendana n'ibigezweho. Irindi hurizo ryaje rituruka ku mvugo zahimbwe n'urubyiruko rw'abiyita abanyamujyi cyangwa ibyamamare. Ni imvugo mpimbano y'ikinyuranyindo isa n'igamije kuzimiza ku magambo make. Iyo nayo irushaho kugenda yiyongera uko imyaka igenda ihita. Imaze kubona uruhare rw'ibyo byose, uruhurirane rw'ibyo byose, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko rigena inshingano n'imiterere imikorere y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Iyo nteko yahawe inshingano nkuru yo kwita ku rurimi rw'ikinyarwanda hagamijwe kururengera, kuruteza imbere, kusesengura no kurukungahaza, kuruhesha no kuruhesha agaciro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Muri iki gihe se byifashe bite? Ururimi rw'ikinyarwanda rwaba rugiye kumirwa n'indimi z'amahanga? Rwaba se rugiye guhindukamo ururimi rushya rutandukanye n'urwa gakondo rwari rusanzwe? Urugamba rwo gusigasira umuco wa kinyarwanda by'umwihariko ururimi gakondo rugeze he? Ibyo n'ibindi bibazo nibyo twatumiriye Bwana Nsanzabaganwa Modeste, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo adufashe kubisobanura. Bwana Nsanzabaganwa Modeste, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Mbanze mbashimire cyane kwitabira ubutumire bwacu no kwemera kuganira n'abakunzi b'ikiganiro muri Sanga.
Ibyo ni ibisanzwe.
Yee, Bwana Nsanzabaganwa, rero turavuga ku gusigasira ururimi rw'Ikinyarwanda, imwe mu nshingano z'inteko muhagarariye muri iki kiganiro. Ururimi rw'Ikinyarwanda ruragenda rucuyukangira, ngo niko nabivuga, cyane cyane mu rubyiruko rwo muri iki gihe. Ni ikibazo gikomeye ku buryo na Perezida wa Repubulika aherutse gufata umwanya wo kubafasha mu nshingano mu mwahawe, yihanangiriza urubyiruko rw'u Rwanda kudatana, ahubwo bakita ku gukoresha Ikinyarwanda gishyitse. Reka tubanze tumutega amatwi mbere yuko dukomeza muri iki kiganiro.
Nta gihugu kitagira umuco, abantu batagira umuco. Ushaka ko igihugu cyacu kigendera ku muco, kigira umuco n'ubundi urasanzwe, umuco w'Ikinyarwanda w'Abanyarwanda n'uwa kera n'abandi, n'ibindi bihugu bigira umuco. Twe rero twibande ku wacu, tuwukunde, tuwuteze imbere, utwigishe byinshi. Iyo umuntu arerwa rero, kurerwa, mbese mwese mwumva Ikinyarwanda, nahisemo kuvuga Ikinyarwanda cyinshi uyu munsi. Uri bucikwe n'icyo mvuze, ushobora kumpagarika ukambaza, ndagusubiriramo nta kibazo. Sibyo? Mu burere habamo kumva. Urumva, barakubwira ukumva. Uburere iyo wigishwa, iyo ubwirwa, urumva. Umva icyo bakubwiye, ukagitekereza, bashakisha kumenya icyo kivuze cyangwa se akamaro gifite. Uko kumva kujyana no kumvira. Muri uko kumva no kumvira, ntabwo ibintu byose gusa upfa kubifata gusa uko ubyumvise ngo bitwarwe, kuko uri umuntu ufite ubwenge, uratekereza, urabyumva, ukabisesengura, ugashakisha kumva niba ari byo, ndetse ukaba wagira n'igitekerezo kindi gitandukanye n'ibyo ukakivuga. Ntabwo umuntu wese ibyo akubwiye, muri ubwo burere ibyinshi bitewe n'uba abikubwiye cyangwa kwigisha cyangwa kurera biba ari bizima, biba ari byo, hari ibishobora kuba atari byo. Niyo mpamvu ubwo ugira uruhare rwawe nawe ukumva. Ndashaka kubabwira mwebwe n'ababyeyi banyu ndetse bari hano benshi bari hariya, twiga Ikinyarwanda, Ikinyarwanda ururimi rwacu, kuko Ikinyarwanda kumenya ururimi rwawe n'intambwe imwe mu muco tugomba kumenya. Kenshi nkunze kubivuga, njya numva Ikinyarwanda tuvuga twese, nitutareba neza tuzagihindura kibe urundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Abantu bakuru batwigisha, bigisha, baje gutanga amasomo, kwigisha abana, ntabwo ari ukubigisha amateka gusa, bajya babigisha n'ururimi. Njya kumva nkumva baravuga, iyo umuntu avuga ngo yampaye mu Kinyarwanda bisasanzwe, yampaye inka, yampaye iki, mwabihinduye ngo ni uguhereza, ngo ndamuhereza, ngo guhereza n'ibyo mu kiliziya cyangwa ni guhereza ni gufata ikintu ka yampereje, ni ukuvuga ngo guhereza ariko guha, yampaye, namuhaye, mwabihinduye guhereza byose, iyo bizaza. Icya kabiri mu Kinyarwanda ni mu ndimi za Afurika zo tuzi, ni ushobora kuba ari Ikinyarwanda cyonyine cyangwa sinzi niba hari abandi, ni bake cyane, aho uvuga nku, nta, umuntu, ntabwo ari umuntu, ni umuntu. Urabyumva? Nta umuntu, ntabwo ari umuntu. Sibyo eh numuntu cyane cyo kinyarwanda abanyarwanda afite umwe hari ko uvuga ntu umuntu eh ikintu ntabwo ari umuntu umuntu hari no ni n u ntu n t u biratandukanye rero na hakaba gushya gushya ikintu gishya sha sha murayumva s h y a gushya ntabwo ari ugusha ikintu gishya kintu ntabwo ari ikintu gisha mu ndimi habamo ibintu nk'ibyo njye nkiri muto nkiga ururimi rw'icyongereza badusubizagamo ibintu nk'ibyo nabyo hari ibintu bitaga common mistakes murabyumva ahakubwira ngo ntukavuge utya jya uvuga utya icyongereza gice yatuzi niho twakivanye bakagukosora ahakubwira ngo uvuge iki ntuvuge iki so ntabwo bavuga gushya bavuga gushya ntabwo bavuga gusha sha na sha sha ni s h a sibyo sha ni s h y a biratandukanye rero ibyo iyo ushaka kuvuga opposite ya oya oya ni iki ni yego y e g o ntabwo ari ego ni yego oya yego ugakomeza sibyo mujye mwumva ko ari inshingano yanyu gukosora ibyo ngibyo mukavuga uko ibintu bikwiye kuvuga hari n'ibindi byinshi cyane ntabwo nabi ndabirekera abayobozi b'itorero n'abandi bashinzwe umuco ni ikintu gihanze ibigezweho ni imvugo igezweho ni imvugo y'aba artisti y'aba dotcom oya ibyo nimubishaka mujye mubikorera aho bikwiye ku bindi kinyarwanda tuvuge ikinyarwanda sibyo
perezida wa repubulika y'u rwanda nyakubahwa paul kagame aho yabwiraga urubyiruko rwari rushoje ingando ngira ngo ni indangamirwa niba nkibuka neza bwana nsanzabaganwa murabyumvise ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda mwe mu nteko muribona mute
urakoze cyane ndavugana nande
nk'uko natangiye mbivuga nitwa Jeffrey Mutagoma ndi munyamakuru w'Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga tukaba tuganira ku kibazo cy'ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi z'amahanga
urakoze cyane nanze kumva mvuga ngo wowe cyangwa ntavuga izina ntabwo ari byiza
ndi Mutagoma
urakoze cyane Mutagoma uti rero twe tubona dute kuvangirwa kw'ikinyarwanda
yego
reka dusubire inyuma gatoya mu mateka kera abazungu bataraza muri afurika abakoloni bataraza u rwanda aho rwari rugeze aho rwari ruri rwavuga ikinyarwanda abantu bakavuga ikinyarwanda abana bakavuga ikinyarwanda kuzi bakavuga ikinyarwanda basaza bakavuga ikinyarwanda ugasanga ari ururimi abantu bose bahuriyeho rero aho tuhuriye n'abandi bantu bavuye hanze cyane cyane abazungu bazana ndetse n'ibintu bikeneye kumenya gusoma no kwandika no gusenga imana ku buryo bushya bazana noneho ni ururimi rwabo ubwo ndihuse igifaransa
yego
ariko akatwumvisha ko mu by'ukuri igifaransa kiruta ikinyarwanda uvuze ubaye umuntu muzima mwiza wizerwa wateye imbere ujijutse ugomba kuvuga igifaransa ikinyarwanda ni cy'abantu bari aho baciriritse batajijutse cyane
ngira ngo bwari uburyo bwo gukoroneza ngira ngo
ni ukuri pe ni ibyo nyine ndetse bitujyamo ku buryo twabaye nk'ababyemera ubwo kivu cyaje igifaransa haza kuza n'icyongereza nabyo bigenda bimera bityo nka tuje kugera ahantu tuvuga tuti nako dutekereza tuti buriya indimi nziza ni ziriya zo hanze z'amahanga izacu zo ni ziciriritse zigakoresha irya ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu bakunda urwego ngo ni za nyakatsi ako kantu rero karacyaturimo n'ubu ntugire ngo karashize ako niko ntangiriyeho
yego
rimwe na rimwe abantu hari abantu bacyumva ko uvuze uruzungu ukavuga icyongereza cyangwa se igifaransa kurusha uko mu kinyarwanda aribyo wenda biguhesha agaciro kurushaho cyangwa se byerekana ko mbese ujijutse utasiye nyuma mu mateka y'iterambere ugasanga rero noneho kugira ngo abigaragaze mu kubigaragaza akavanga indimi yavuga igifaransa cyangwa se nabo bavuga ikinyarwanda akavangamo n'igifaransa kati cyangwa se yavuga ikinyarwanda yavuga ikinyarwanda kuza bavanzemo icyongereza nuko kugira ngo agaragare ko n'ibyo n'izo ndimi nazo zizi yatasigaye nyuma mbese biri ni ibintu bigezweho bizima bikwiye gukurikizwa
ye rero mu rubyiruko rw'iki gihe biragenda bigaragara cyane kubera ko abenshi ni naho harimo abajya mu mashuri biga muri izo ndimi barazikoresha ntimubona ko bihangayikishije ko ikinyarwanda kigiye kuzima burundu
ni ikibazo aho nari ntarahagera ari ntangiye mu bantu twe dusanzwe abaturage dusanzwe noneho rero ikibazo kigakomera kigeze mu rubyiruko kandi urubyiruko ruri mu mashuri ubu urubyiruko ni ba bantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho nka za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rukamira bunguri amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose kuko bakopera hanze noneho akiyongera n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwo noneho rwiga n'izindi ndimi hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ariko kibaza kuri bose ugasanga rero rudasobanukiwe n'uburemere buha buri rurimi aho rero hari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane yego
ukomeza wari uzi uti hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki
guhangana nazo ni ukuvuga ngo ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu hari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufite akaba arirwo ruzima kurusha ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bishashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka miyoboro y'ibitangazamakuru ya radiyo televiziyo itangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga dutambutseho ubutumwa bujya inama nyabuneka bavuga bari cyane nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane duha agaciro kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane tubikora kuri radiyo tukabikora kuri televiziyo y'u rwanda tukabikora ku gihe tukabiya kumusekeze n'imbuga nkoranyamaga tukabikora mu by'amakuru byandika nka igikunze gusomwa cyane ni imvaho nshya ariko biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo abantu ari urubyiruko ari n'abandi mu bitari abacengera cyane ngo bihe agaciro ku buryo bahindura ku imvugo ku buryo bugaragara
ye bwana sanza baganwa mukanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga ku turabibona mu rubyiruko yego ariko waonda ati uwakoma urusyo yakoma n'ingasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe na bamwe usanga yagiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu rundi rurimi rwo hanze ntubona ko inteko irimo kurwana iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa n'ababatereranye
reka tubiganireho uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwone ni kubera ko ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru hari abantu dukunda gushyira imbere iyo tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi ayo matsinda harimo yakubwira aho dukunda kuganira cyane cyane bikurikirana n'ibiganiro byacu bitaba ku maradiyo n'amateleviziyo abantu dukunda guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikana icyarimwe ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru ni abanyamadini aba bantu bose duhora tubashishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu bumvira turi abantu bakurikira amategeko ndetse dufite n'imigani ibivuga umwe rwuye ubukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti biriya nibyo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga biriya nibyo kuko byaciye ku iradiyo byaciye ku televiziyo buriya baba bashishoje biriya nibyo byo gukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyaboneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mu biciye ku bitangazamakuru mubabwire hamwe mugerageze mube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora dutanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga ntibiragera ku ngero dushaka twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tugize n'imana ko nyakubahwa perezida wa repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga dore aduha n'urugero ngo tujye gushyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho dukangurire abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arirwo ikinyarwanda
ye urakoze cyane ubwana nsanzwe baganwa Modeste nkuko rero nari nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari cyacu twenyine je nawe ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza none unyemerere tujye ku murongo wa telefone tubanze ku murongo wa telefone hari abantu batatu hari David Frederic na Okelo duhere kuri David
amakuru y'ibintu
turaho turatera isoge
bareho ndakubona taratomo ikiganiro cyanyu nakishimiye kandi n'umutumire
arakumva
bigiye kumva tuti igitekerezo cyangwa ikibazo mbaza ni kimwe n'ikibazo kimwe giri igitekerezo
komeza rwose ijambo ni ryawe
reka andre mbanze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane ireme ryarwo ariko ahanga handa ko no wibaza nti ndafata ubugero gatoya nkuvuga afana mwino minsi yendi mu Rwanda Kigali hari abantu bafite impaka ku bintu bijyanye n'imyambarire bamwe batwambara utuntu tugufi abandi batwambara ibintu birebire ukumva mu rubyiruko ko kera abantu bambaraga utuntu tugira kwishabure kuki ubundi umuntu yakwambara nini vita abantu bakagira ikibazo reka mbijyane mu mutwe cy'umurimi rero
aho urashaka gusa n'ushyigikira ibyo senateri Tito Rutaremara aherutse kuvuga ati ntabwo baba bishe umuco wa Kinyarwanda
urakoze cyane buriya ni ukuvuga ngo inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi igitekerezo nari mfite nayigira inama yo kuba flexible yo kuba abantu badakaze cyane abantu bo mu nteko iyo bageze ku bintu bijyanye n'urubyiruko ubona bafite amakare menshi cyane niba ari uko ari bakuru
sano biganisha ku rurimi rw'ikinyarwanda kuko nirwo turimo kuvuga
nihonganisha
yego
uragira ugasanga nk'abantu bagize inteko ni abasaza bakuru n'iki noneho nta rubyiruko rurimo noneho ngo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi rukwiye kongerwamo ndabaha urugero nko muri Tanzania ibirebye ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu giswahili ntabwo bajya bagira amahane n'amakaye menshi cyane ushobora gusanga hari indimi abatanzania n'urubyiruko rwabo bagenda bunguka bacura akademi y'igiswahili ikagwakira ikabyakira ikanabyandika byemeza ni gute mu Rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona kicyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko ikore ifite ikiganiro n'urubyiruko noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwane intambara igihe bitaga urugamba byo guhangana n'ibyo bita yuko ari ukuzana indimi nshya mu Kinyarwanda kandi wenda urubyiruko aribwo Rwanda rw'ubu n'ejo aribyo bwiyumvamo ntacyo byaba bitwaye nta mpamvu yo kumera nk'abakozi urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko icyo ni icya mbere icya kabiri nashakaga kubaza ese uwo muntu abona koko biriya yandi bavuga kuri televiziyo naho kugihe yavuze no ku muteke aribyo byazana impinduka mu rurimi cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakarebu y'ururimi akagera mu mudugudu akagera mu masibo akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa noneho bikagera ku bantu bose bikagendera icyarimwe nibyo nanyitse kwa bibiri
David urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo ugejeje ku bateze amatwi ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
urakoze cyane Jeffrey
ye reka dusabe abari ku murongo wa telefoni batwihanganire Frederic na Okero mube mwihanganye gato kugira ngo bwana Nsanzabaganwa asubize David kuri iki kibazo amubajije bwana Nsanzabaganwa ijambo ni ryanyu
urakoze cyane mutagomo kandi ashimira cyane David kuba akurikira neza agakurikira umuco wacu n'ururimi rwacu ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itarimo abasaza gusa yewe yatwitiranyije burya hari inteko ebyiri reka nabisobanure hari abantu benshi bakunda kubyitiranya hari inteko izirikana iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni ikigo cya leta nakubwiye ko wenda umusaza urimo ari igihe wenyine abantu ari abantu bize yiga ndimi bize amateka bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiramo amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga niba David anyumva kugira ngo tugere aho tuvuga tuti ururimi rwacu rumerewe nabi ni ukuvuga ngo nta mbago twashyizeho zihagije ntabwo twarurinze bihagije ni ukuvuga rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde ntacyo biba bitwaye ni ku nyungu zacu ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze abisobanura rero tuzasanga twarabuhinduye urundi butari ikinyarwanda twivuga ibyo twishakiye imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo ku bwanyu ntabwo tuzishyiramo zihagije kugira ngo dukumire reka nkoreshe ijambo mubone kumbabara ni umva rikaje dukumire ibyonyi byinjirira ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byagiye ku buryo bigenda rugatana ruka basanga ruvuyemo ibindi bintu bikaba bidasanzwe ati mushyiramo umugaga udasanzwe David nakubwira ko mu by'ukuri icyo ubona nk'umugaga ukaze cyane njyewe ziko mbibona kuko reba amagambo twemera akatuganza tukayemera tujya gukoresha ya mudasobwa wene iryo jambo rikaboneka ari nkakaza ikintu cyitwa flash disk tukayikoresha abanyamuzika bakaza ngo na muraperi nabyo bikaza ibintu byinshi cyane twemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko ntituragera kuri urwo rwego ibyiza byawe kubikumira kuko urebye n'ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu Butaliyani wari uri Italiyani kuva mu mashuri y'incuke kuzagera muri za kaminuza bakakigisha abantu bose bakakivuga abadage mu kidage gusa abongereza ku cyongereza kuki twebwe se tugomba gusakuma ibitari ibyacu ahubwo twagiye mu nganzo twebwe n'abantu bose b'abanyarwanda tugashyira hamwe tugashaka amagambo kuko twayabona kera byarashoboka hariho ikintu aha kiriya none ni ruzagayura bakagiha izina natwe tuba tugiye kugaruka gushaka amazina akwiye avuga ibyo bishyashya ariko nta umugaga ntumugaye David n'imbaraga zisanzwe zo kugira ngo dukumire ibyisuka mu rurimi rwacu tururenge
yanabaye nk'unenga avuga ati biriya byo kuvuga ntibavuga bavuga murabona bihagije kugira ngo bizagire icyo bimara
ndamushimiye cyane rwose ni umuntu rwose utekereza neza David ndagushimiye kuko natwe turabikora tugitangira iriya gahunda twajya kutubwira abantu inama nyaboneka dore hari ibintu bivugwa bitagomba kuvugwa ariko hari ibindi bikwiye kuvugwa dore bikwiye dore bidakwiye dore bikwiye dore bidakwiye duhozeho hari abantu batari babizi ko hari ibintu bitakwiye kuvugwa ariko tugira ngo ni ubukangurambaga twakorana tugira ngo abantu niba babanze bumve ko ururimi ni ikintu kinozwa ni ikintu habamo ikizira hakabamo n'igikwiye kuvugwa nibyo rero ndemeranya na David ko iriya ntibavuga bavuga idahagije kandi noneho ikwiye no kuvugururwa ni nayo gahunda turimo David niba ataragenda mwizeze ko mu minsi iri imbere yavuga cyane azabona ukuntu kizaba twavuguruye ntibavuga bavuga
murakoze cyane reka twakire na Frederic
yego halo
wi Frederic ikaza mu kiganiro muri sanga
n'amahoro
duhamagaye uri he Frederic
mu gisagara cya Bujumbura
ijambo ni ryawe
yego ku bisanzwe wumva nagomba kumubaza warafise ingufu izihe zo kugira urumva bagerageze imiribwa abenegihugu kugira urumva bibyukire ururimi kavukire kuko je fatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi dusanzwe tubamwo kenshi bashobora kubona nk'umwana aba yavukiye ngaha i Bujumbura umwana agakura amaze gutangira ishuri urumva akigana nta kirundi bavuga ugiye kuraba mu rugo ugasanga umwana waho nta kirundi azi yavukiye mu Burundi akwiye mu Burundi ugasanga nta kirundi azi kuvuga none wumva nk'uwo muntu wumva aratazi ururimi rw'igihugu yavukiyemo wumva katabara kamara amanza nta murumuro ntacyo nkagaruka hari n'ibinyamakuru bimwe ngaha mu gihugu cyacu usanga ata kirundi cyandika hari kuvuga amakuru ego nibyo ariho kuyavuga mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'aho mu rwanda bakomeye bakayavuga mu rurimi rw'igifaransa babwire burumva abanyamahanga n'ubumvirize urwo rurimi baba bari kuravuga ubwo burumva ugasanga bandika inkuru mu gifaransa gusa ntibigera bandika inkuru mu kirundi kandi ururimi rw'ikirundi urumva ariko rwumvirizwa n'abantu benshi cyane b'abanyagihugu bakandika inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi ubwo bagaca bayandika mu gifaransa ni ukuvuga umuntu atazi icyo kirundi atumva icyo gifaransa ntashobora gutahura ibyo baba bavuze. Rero icyo icyo namusaba urumva namusaba yuko bogira ingufu nyinshi naha mu Burundi nyine bagashikaho bakigisha nyine abantu baho urumva mwaka kare urumva k'ibyaga bigari bakigisha urumva ururimi rwa kavukire. Hanyuma akandi nako ugiye kuraba kenshi no mu mategeko y'ibihugu bimwe bimwe utasubira urumva mugafata ingaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ukungena usanga amategeko menshi y'abantu mu bitabo by'amategeko mpanabyaha kuko ndi mu mashyirahamwe urumva ndabikurikirana ku mwanya ku mwanya hari ukungena usanga amategeko nka yose yanditse mu gifaransa nk'umuntu iyo bashaka kumuhanisha igihano kanaka bakamusomera cya gifaransa atumva cyangwa atabazi gusoma wasaba rero urumva kuba ku mbere n'abarongozi yuko ayo mategeko buyandika mu gifaransa bakongera bakayandika no mu kirundi kuko urumva uwo muntu nk'uko bagukira mu rwanda cyangwa baragusoma nyine bakakubwira ati tuyisumbe itegeko rimwe cyangwa ingingo imwe ukabibona kwa Burundi urumva amaze kwibona aho tuba byanditse mu gifaransa.
Urakoze cyane Frederic kuri ibyo bitekerezo. Bwana Nsanzabaganwa ati mufite imbaraga ki zo gushishikariza urubyiruko gukora ibyo, arongera ati kuki ibihugu bya Afrika yavugaga cyane cyane iwabo ngira ngo ntabwo avuga mu Rwanda ariko ngira ngo no mu Rwanda birahari, ati kuki mwandika inkuru z'abanyarwanda mu ndimi z'amahanga ntimuzandike mu Kinyarwanda ko muba mubwira abanyarwanda n'abarundi ibyo amategeko byongera ngo mu Rwanda bayandika mu ndimi eshatu aho biherukira. Mu Burundi niho yavugaga ati abari mu ndimi zo hanze gusa ntabwo abari mu Kirundi. Ibyo bwana Nsanza baganwa mwagira icyo muvugaho?
Yego ntangira aho wabirangirije mutagomba kubyo by'amategeko nta kibazo ngira ngo dufite amategeko yacu tuyandika mu Kinyarwanda nicyo dutangiriraho hanyuma tugashyira no mu Gifaransa no mu Cyongereza ndetse no mu minsi izaza tuyashyira no mu Giswahili kugira ngo n'abandi nabo basobanukirwe aho numva nta kibazo twaba dufite cyane. Izindi nkuru nazo zigenewe abanyarwanda ubu ngubu amabwiriza ariho zibanza kujya mu Kinyarwanda hanyuma wenda byaba ngombwa zigashyirwa mu Cyongereza mu Gifaransa n'izindi nyine zaba zikenewe nk'Igiswahili. Ariko ikibazo abajije kiza agize ati ese mufite imbaraga ki, imbaraga zingana zite kugira ngo mushobore gutoza urubyiruko gukoresha Ikinyarwanda, mushobore gutoza abanyarwanda kuba abanyarwanda. Ngira ngo niba ningise neza mutagoma mwese uko yabivuze
niko yabivuze rwose.
Imbaraga zo zirahari, amahirwe dufite ayo nazo mbaraga ni uko abanyarwanda bose bavuga Ikinyarwanda kimwe n'abarundi bose bavuga Ikirundi. Izi ni imbaraga ziba ziriho, ni ukuvuga ngo nujya mu babyeyi, nujya mu barimu, nujya mu banyamadini, nujya mu bahanzi, nujya mu banyamakuru, nujya mu bayobozi, nujya mu bandi, muyaje kumvikana mu Kinyarwanda ubutumwa buratambuka rero ku buryo nta mbogamizi. Izi ni imbaraga za mbere. Izindi mbaraga twaba dufite ni uko mu by'ukuri gahunda iriho tuyumva kimwe, tuyumva ko abana bacu bakwiye kuba abanyarwanda nyabo, kandi leta kuko ifite gahunda zishishikariza abantu bose kuba uwuriwe w'umunyarwanda, tugira gahunda zitwa ndi umunyarwanda, nicyo ziba zigamije. Aho rero tugirira ingorane ni naho wenda hari ashaka kuganisha ngira ngo hari ni uko abana urubyiruko cyane cyane rutarahinduka bihagije, turacyari mu mayira abiri ntibirahinduka bihagije ngo uganire n'umwana mu Kinyarwanda kuko mubarane iminota 30 isaha muganira mu Kinyarwanda adategwa cyangwa se adahungira mu ndimi zindi z'amahanga. Aho ngaho haracyari ikibazo cy'uko nayo mbogamizi zifite ingorane dufite tugwana nayo twandika ibitabo tuha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nibyo dukorera cyane turuha amagambo umuntu muraganira akakubwira ati mbuze ikinyarwanda cyo kuvuga iki kindi ugasanga kuko umuntu akwiye gufashwa si ikosa rye ugasanga afite ikibazo kuko kikwiye gukemuka kandi kigomba gukemuka nibwo rero twatangiye gahunda zitandukanye twandika bikubiyemo amagambo y'ingeri zitandukanye z'ubuzima bwa buri munyarwanda amagambo ajyanye n'ubuhinzi amagambo ajyanye n'umubiri w'umuntu amagambo ajyanye n'ibimera bikikije umuntu ibyo ni ibintu aba akeneye kuvuga mu kinyarwanda izi ni tubita inkoranyamagambo ni ngo usobanure mutago
ndakumva bwana nsaza bagano
inkoranyamagambo ni mu gifaransa ni dictionnaire
yego
bikubiyemo amagambo abantu bakunda gukenera ariko ubundi bayabone
mperuka hari imitumba harya mitumba bari itandatu imitumba itandatu bya bita binini ubu ntabwo
biri twabijyanyemo ibindi bitoya kugira ngo igitabo umuntu aje gutwara n'umusaku n'umufuka we akagenda akagisoma atagombye gutega ibintu biremereye nka biriya bitatu bine ariko nyuma yaho ariyo n'amagambo rusange mu kinyarwanda gisanzwe ariko nyuma yaho twagiye tuvuga tuti buriya hari amagambo y'ikinyarwanda adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi ariko mazima twagariwe mu kinyarwanda gisanzwe kugira ngo dufashe gukumira aya magambo y'amanyamahanga ava mu rurimi rw'amahanga ugiye mu bubaji usanga amagambo menshi wakoresha mu kinyarwanda gisanzwe
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Okero anyarutse kugira ngo twakire n'abandi amasaha arimo aragenda dusiga Okero ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze Vanerka
yego ye ngaho nyarutse
ye reka marasoze uwo mukozi muneko y'ururimi n'umuco by'ukuri mbona ko amazi yarenze inkombe mu kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda ngira ngo kenshi itegeko rwanda sinzi mu rurimi rwanditse nimba ari igifaransa nimba ari icyongereza uri gusanga ibihugu bimwe by'afurika amategeko shinga yanditswe mu ndimi z'amahanga aho niho ururimi usanga indimi zimwe z'afurika zarapfuye
iryo rwanda riri muri za ndimi eshatu twahoze tuvuga
ariko usanga indimi nyinshi urasanga byiganjemo cyane indimi z'amahanga noneho icyo uri kureba ko hano muri ibihugu by'amahanga harimo abanyarwanda benshi bari mu mahanga uri gusanga abanyarwanda ntabwo indimi turi mu mahanga twafashe indimi usanga indimi z'amahanga nyinshi arizo zatwinjemo mu bihugu tugiye turimo ariko ugasaba kugira ngo zituvemo biragoye ugasaba turazimenya kurusha icya kinyarwanda cyacu bitewe wenda n'ubuzima n'abarimo abantu abarimo amoko y'abantu barimo ikindi nkamubaza ese n'izihe mbaraga muzakoresha nk'abanyarwanda turi mu mahanga kugira ngo mutwigishe kugaruka muri rwa rurimi rw'iwacu hano ariho abanyamahanga bari gukunda cyane ikinyarwanda muri iki gihe ariho ubushyitsi yanjye iba muri Sudani y'Amajyepfo aba mu bwoko bw'abadika avuga urudika yarambwiye ati nkunda ikinyarwanda cyane atiyongeze kugira ngo bavuge ikinyarwanda ati ndagikunda numva kiryohereye ati kubera nkunda igifaransa kucyo nkunda navuga igifaransa ariko ambwira ati numva ari ikinyarwanda kivugitse nk'igifaransa
urakoze ubwo ngira ngo mbere y'uko tujya kwigisha abanyamahanga twabanza tukigisha n'abanyarwanda bwana Okero niba urangije igitekerezo cyawe reka twihute twakire na Evariste
reka ndagize mubwira bazashyire n'imbaraga baze nano mu mahanga batwigisha ikinyarwanda bakitwibutse murakoze cyane
Okero twakire na Evariste
yego mwiriwe
mwiriwe Evariste
yego nanjye nabashimira ku kiganiro mwaganiriye uyu munsi
urahagana Evariste
ndi mu Rwanda
sa n'unyarutse igitekerezo amasaha arimo aradusa
mu ntara y'iburengerazuba
yego
icyombo nacyo nuko ikinyarwanda gisigaye muri communication gusa kandi buri gihe kiba kivangirwa n'indimi z'amahanga.
Nawe umaze kukivangira uvuga communication ikomereze.
Ndababaza njye nsanga ahubwo mwakongera kugira ngo ikinyarwanda gifatike nuko hajya nk'uburyo abantu bakizi nyine bajya bagira inyungu mu kukivuga. Alo,
ndakumva.
None ubu usanga bikiza nk'ibizamini by'akazi bitangwa bikorwa mu cyongereza cyangwa se igifaransa, ariko ugasanga wa muntu uzi ikinyarwanda na hantu na hamwe ashobora kugikoresha usibye kuvugana na bagenzi be gusa. Kandi kuvugana na bagenzi be niyo tabaza ikibonezamvugo gihambaye ashobora kuvugana na bagenzi be, ahubwo nkabambabaza uko hashaka uburyo abantu bazi icyo urwo rurimi rw'ikinyarwanda nabo bajya bahabwa avantage nk'ikizamini cy'akazi, ugasanga wenda gitanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kavukire abantu barimo kugira ngo n'abakizi nyine babone ko batakoze ubusa ku kimenyi.
Urakoze cyane Evariste. Reka twihute twakire n'undi muntu umwe kugira ngo Bwana Nsanzabaganwa aze kubasubiriza icyarimwe. Ntaboba ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ntaboba ku murongo wa telefone.
Ndaboba,
gabanya radio gatoya.
Ngaho
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Yewe akabazo nari mfite nuko nubise bavuga kuri icyo kinyarwanda ngo mu buryo babikoze ubu nabyumvaga kuri radio sinzi abagabo babivugagaho, nuko ntakurikiye mbaranditse n'amazina ntabwo nzi ko ikiganiro kigacaho. Bavugaga ko mu bihekane ubu ngubu mbega uko byari bimeze ngo byahinda ko nkaca bavugaga ngo cyangwa usigaye ari ka.
Uravuga bya bindi by'imivugire y'ikinyarwanda, imyandikire y'ikinyarwanda mishya
yasohotse y'ikinyarwanda bega kwandika inyuguti zihekanye.
None ikibazo cyawe akaba ari ikihe muri ibyo?
Ikibazo cyanjye namubazaga ibyo bihekane kuko niba barabihinduye bakaba baragize ibihekane by'ubu ngubu.
Urakoze cyane Bwana Ntaboba. Reka tumuhe umwanya, dushigaje iminota 13 ngo ikiganiro kirangire noneho asubize ibyo bibazo byose. Bwana Nsanzabaganwa okera ati kwigisha ikinyarwanda mu mahanga, Evariste ati nta gaciro gahabwa ikinyarwanda mu kazi, Ntaboba ati ikinyarwanda mwahinduye imyandikire yacyo.
Urakoze cyane Ntaboba. Reka nange kuri okera avuga ati atangiye gahinda kenshi cyane rwose nagira ngo mara ku gahinda, yavuze ati amazi yarenze inkombe. Okera humwe nta mazi arenze inkombe kuko ikinyarwanda kirarinzwe, hari imbago gifite zikirengera ku buryo kidashobora kononekara birenze urugero. Ndaguha urugero nko mu mashuri abanza, abana biga mu kinyarwanda amasomo yose kuwa mbere kujya mu wa gatatu, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu bakiga mu kinyarwanda. Umwana urangije umwaka wa gatatu afite nk'imyaka wenda 8 ngira ngo aho ngaho ari umwana wakurikiye neza avuga ikinyarwanda n'ibindi byose byakurikira, ni umwana uzazamuka uzakura avuga ikinyarwanda nta kibazo n'izindi mideso zaziga bitamugoye. Amategeko nshinga yacu ni ikinyarwanda, amabwire yacu yose ni ikinyarwanda, imbwirwaruhame ni disikuru mutago
salama
kereka njye wenda nsobanura hari amagambo wenda rimwe amwe n'amwe ba
njye nari nkigerageza ariko ni byiza kugira ngo abatwumva nabo basobanukirwe.
Imbwirwaruhame ni disikuru zigenewe abanyarwanda zose zivugwa mu kinyarwanda, birumvikana rimwe na rimwe abantu bagategwa bakagobekamo utuntu tw'icyongereza cyangwa tw'igifaransa, ariko mu by'ukuri usanga amahame remezo amahame ngenderwaho ahari hari umurongo tugenderaho. Ati rero ati arazabanza ikintu cyiza nakunze cyane ati amahanga murabitekereza mute? Nibyo biriya bikintu avuze ni cyiza cyane, abantu abanyarwanda baba mu mahanga tugomba kubatekerezaho by'umwihariko kandi kuko twabategereje by'umwihariko. Abanyarwanda b'amahanga twabandikiye igitabo cyabo bite kitwa ndigi kinyarwanda ngo umuntu atayizagira amahinga ukomeye guhura mu kinyarwanda kumva kinyarwanda ashobora kukigisha yisumbuye icyo gitabo ndetse kirimo nini gishyirwe mu buryo bw'ikoranabuhanga icyo gitabo rero twacyoje mu ambasade zose y'u Rwanda aho ziri ku isi yose kene sinzi aha igihugu abamo
ari muri Uganda
ni hano hafi
ni hirya ho rwose ashatse yajya nanyaruka akaza akakivuga
ashatse yazana akimuha icyo bwite urumva ni hafi cyane rero twaratekereje cyane tubandikira imfashanyigisho urugo nayita rero tukishije muri ambasade minisiteri yacu y'abanyamahanga n'ubutwererane ishyikiriza ambasade zose icyo gitabo gifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwiga ikinyarwanda
ubanza cyanafasha ba banyamahanga yavugaga basaba kwiga ikinyarwanda
nabo rwose abanyamahanga bavuga ngo kuri ikinyarwanda tubona abashimiye cyane abantu beza kuba bakunda ururimi rwacu nazo cyabafashe kubera ko cyo twagitekereje ku buryo bugari ni ikinyarwanda kuvuga ikinyarwanda ariko ushobora kwifashishamo n'igifaransa n'icyongereza tuvuga tuti uwo muntu ushobora kwiga ikinyarwanda wenda vuga icyongereza tumufashe ije muri icyongereza
Evariste we muramubwira iki Bwana Nsanzabaganwa
Evariste rero avuga ati ibizamini aho ngako kantu ni uko nafashe cyane ni ukuri biyo biba no mu kinyarwanda ndamushyigiye cyane bo nta kuntu umunyarwanda ugiye gukora ikizamini cy'akazi yabazwa gusa mu cyongereza cyangwa se gusa mu gifaransa kereka ako kazi wenda ashaka ari akazi gashaka ko aba karimo bavuga gusa icyongereza cyangwa se gusa igifaransa ibyo birumvikana yagiye kuba kusaba akazi muri ambasade ya Faransa ntabwo bishobora kuba avuga ikinyarwanda cyinshi bizamusaba kuba avuga igifaransa cyinshi ariko ndamushyigikiye rwose kandi na leta amategeko tugenderaho ubundi kereka hariho abayirengagiza ubundi ubazwa mu ndimi zose zemewe n'amategeko y'u Rwanda ubazwa mu kinyarwanda bakaba bazi gukeza bakajya mu cyongereza bakaba mu cyongereza bakajya mu gifaransa kugira ngo bumve ndetse nawe uko izo ndimi zizi ariko n'ikinyarwanda kiba kirimo bya zitwitse ubundi kereka hari abarenga amategeko
ntaboba ati imyandikire
ntaboba ati imyandikire nabo ndashaka uzajya uhuza ngo tuzamuye birambuye imyandikire buri gihe ni imyandikire se ni imyandikire burya ni ikoranabuhanga hari umutabo
ndakumva rwose
tuyumvikana
cyane rwose
ni ikoranabuhanga rishyira rishushanya amajwi niko nabyita ibyo rero bigenda bihinduka byanze bikunze nifuza ko azana duhuje tukagana birambuye buri myaka nk'icumi abantu bagenda batekereza se uko tuvuga ubu nuko dushushanya amajwi tuvuga biraboneye cyangwa se hari ikintu cyo twanozaho abantu rero bakagenda banoza guhindura rero imyandikire kunoza imyandikire si ikintu gitangaje ni ikintu gisanzwe si no mu kinyarwanda gusa mujye musoma cyane mu banyamakuru muzarebe ikibazo kiri mu gifaransa kinyandikire gifaransa n'ahandi abantu bagenda banoza bahuje ururimi mbese imyandikire n'ibihe bagezemo
ahubwo se wahita mboneraho akanya nkongera kugusaba ko tuzongera tukaganira kuri iki kibazo ku buryo bw'umwihariko cy'imyandikire ikibazo ntaboba yari arimo kubaza noneho tukanasubiza kuko hari abantu benshi ku murongo batabonye uburyo bwo kubaza kandi dore dushigaje iminota itanu buriya ntitwazagaruka tugasubira muri iki kiganiro n'icyo kibazo cy'imyandikire tukakivugaho
nta ikibazo rwose twazagaruka tugava ku kinyarwanda ari ikinyarwanda kivugwa rusange ari ikinyarwanda cyandikwa ari ibikuwe mu kinyarwanda se ibintu mu kinyarwanda gihatse ubuvanganzo
buba burimo amazina y'inka ibihozo ibisigo mbese kugerageza mu gusanya icyo wakumva ushaka amatsiko wabihitiramo nagaruka rwose tukaganiraho nicyo mbereho nicyo
no kuri rwose ugize neza cyane ariko mbere yuko dusoza ikiganiro ndabona tugifite iminota 5 reka twakira abandi bantu byibuze babiri banyarutse kugira ngo turebe uko twakumva ibitekerezo cyangwa ibibazo byabo dufite Noblesse na Bosco turahera kuri Noblesse ugabanya radio no bless ikaze mu kiganiro muri sanga ugabanya radio no bless no bless no bless ntabwo twumva Bosco ikaze mu kiganiro muri sanga Bosco uranyumva
ndakumva
ye urahagana he Bosco
yemerereye mu karere ka Ngororero
yego ye
hello
yego nyarutsa nyarutsa
hello
ndakumva Bosco
berere mu karere ka Ngororero ndabashimiye cyane kuba mwatuzaniye muri abo bantu bashinzwe ururimi n'umuco
yego
ariko hari icyo mbona njyewe kitanakwiriye ubona ko bahindagura bagenda bahindagura uje ahanga utuntu dushyashye gusa ariko urebye ikinyarwanda ko cyahoze n'umwimerere wacyo byakabaye byakagombye ko cyahoze ori yo guhinda ni babanze barebe igitire guhinduka ni biriya bavangamo bavuga gucatinga bagenda bazanamo ibintu by'indimi zindi zo hanze ugasanga n'umuyobozi wese ugiye kuri disikuru arimo aravuga nyine ibintu byo gucangacanga ariko ibyo ngibyo bakora yatubwira ese imbogamizi yabaye kugira ngo babikureho uko cyahoze ni iyihe
urakoze cyane Bosco reka tumureke gusubize dusigaranye iminota 2 gusa bwana Nsanzabaganwa
kana karamwe Bosco ene igikintu buze n'ikiba natwe cyo nimboga muzini ngorane tuzi ni nabyo turwanya buri gihe abantu bavange n'ibyafata indimi z'amahanga zo mu Kinyarwanda ibivuze ubucatinga bivuze kuswendinga kuinjoyinga kumasteringa ibyo bintu ibyo turwanya buri gihe niyo mpamvu cyagiye na kumukanya na buzini hari ibyo dukora kugira ngo ururimi rwacu turugaburire tube n'abanyarwanda amagambo bareke kutira byacu natwe bitari ngombwa ndagushyikiye rwose ntabwo twagombye gukura ku buryo bworoshye amagambo mu ndimi zahari kutura kubita mu Kinyarwanda bitari ngombwa ariko kandi buriya no gushaka amagambo mashya ni urugamba rwa twese nacyo kizabisobanura buriya abantu bose bafite ubushobozi bwo guhanga amagambo birashoboka kuko ikintu cyarazaga abantu bakareba bati kiriya kintu cyitwa iki ikintu hari ikintu gitogota gitwaye umuntu ipikipiki yashaka umuntu wavuze iryo jambo ntiyamubona ariko ni mu baturage mu bantu bakiriye ubwa mbere baracyita ubwo bushobozi ku hanga amagambo mashya icyo tuvuga ni uko dukangurira abantu kudufasha muri urwo rugamba rwo guhanga amagambo mashya no gukumira ariya nyine agenda yisuka mu rurimi rwa cyane cyane azanye n'ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko rukunze gufata vuba na vuba ivuye hanze ntaba ibyo bizima gusa icyo ni ikibazo nk'uko tuzi kandi tuhangana nacyo kandi dushakira ibisubizo rero Bosco nawe yadufasha ibyo nashaka kumubwira gusozerwa nawe Bosco nawe yadufasha
urakoze cyane bwana Nsanzabaganwa Modeste umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ku kwitabira ikiganiro cyacu tuzongera kandi gusubukura tuganira kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ugira umugoroba mwiza.